kwebaza okumye nnyo bwesigwa mama webale obufumbo bwaffe obuweseze kitiibwa mulungi atayomba omulungi atanyomba owomuza obulamu bwange sejjusa kukuwasa
Sonda